Hey, yeah. Hey, yeah. Ay, ay, ay. Ubombunzima, bombunzima, banbanyemezele. Ubombunzima, ufuna banbanyemezele. Ufuna bantu bawo melele. Ufuna bantu bawo melele. Ubombunzima, ufuna unyemezele. Ubombunzima, ufuna ubunyemezele. Life ain't easy, life is in the dark. We are here to do our purpose. Ubomi abukulu. But the song cannot see so cooler. I'm here on earth for a purpose. In your imminent, I'm a be so God. My people will have done on this earth. Hey, Professor Laman, go benam, they look at the left. I wanna make my mom to be proud of me. Kumela wange umtanya mezelu kuma bukalula. Oh, kwasi am the tella on the call. But don't get so zam and the villain does the yeza. I've been always crying and I need the boost. Hey, Kubanden, Zeni Kubani. Hey,
Lona, Sani, Lupain, Killer Boy. Dila, the story, Sam, Ember Boy. Kwakunzima kakubisani kumele ndizamile oletha liko ndimi ndoda kumele ndizamile ukhumbule sani indlala iyayisuka mara nam sani ndanyamezela ndiyindoda mosi akho kuthini kumele kwenze nje ukhumbule smari bathaziweli pans down vuke kuseni ndiqonde sikele bro ngezonyembezi akukho kuthini ayeka yonke le nto yesu sikolo
kwanabokmatin
ey yeah ey kwakunzima
kwakunzima
shiwaitemay ndandiqonda ndiyiseyilay xa yayindishiya emhlabeni bro ihad man up ihad to grow up ey kwakungekho lula ngekho lula kwandidlule kuyo ey intsungu kwandidlule kuyo intsungu ndlule kuyo intsulu kodwa ke ey ey ndiyindoda ey
indoda
futhi ndoda ekhali vele ndizonyamezela
ey
one day I'll be a superstar nigga I'll shoot for the stars yeah I'll aim for the moon
aim for the moon
ey ey
inyembezi zifika okhanya andicinga istori emvekhaya ndiphithizele ndibhekabheke akulungi neko ndiyamcinga umsali wam owandikhulisayo kanti intimoto vuleka zulu ndikwazi nam ndikhula ndizobona into ezininzi
ey yacela mdali khulula intliziyo
oko sicela kuwe nawe lord kanyisa nogod nathi sizobona
istori sam usane sibi sesiswele lapho
ubombunzima bombunzima bantu banyamezela ubombunzima bombunzima bantu banyamezela ubombunzima bombunzima bantu bawomelele ubombunzima bombunzima bantu bawomelele ubombunzima bombunzima bantu banyamezela life and easy life and easy
yeah HG Records, you know yeah you know with Painkiller Gang Gang.